ngiyathanda nami nginokuzitshela but still ngiyanithanda ipiano kukwisitsha sizobe nisigeza nisila mina ngisifaka sitshintshisana ninibhekela ninifathela ngoba niyangibheka my happiness ever.
Engi titango, engi titango, engi titango.